Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Alal Bari, Juillet ou Février, Jena Yemdu Suki, Do Studio Tamani, Midel Tawai, les maisons de la presse, l'Opa Mokoro, Jutino Nord, Okabaruji, Yumaro. Gravement compétitif de rentade et nio coronavirus ou l'état ambassadeur Lady Sin Kanye Lady Maldive Mondo Kinder de Jude Mondo Yeltin Lane or to Jono et Go Ikasena. On a eu Bangal Mutre Jango, mais on l'a dit, mais in the Cambebert or Jangino Bembi in there or Mutre with Jokiti to Rufa him made up the Kujene Hore. Kortal Sapo and Jogobal Festival Sir Leniser Segu Art of the Kenya Lingal Lure Chile don't want to say Guto will it have to join a Jabada no one to put a cap mood and mode. You want to send the Kabaruji to me drinking or better than the Bissimila Moron Ehrad. You tell the yellow horn no coronavirus or honey retired what to join at the end of the Yeltened Lady Dimad in the Sudo Minister whom you Kabar Chella Lady Dimad in the Kenya Ambassador Lady Sin Wondo Lady Dimad in the Holy Time what to join at when they had the Sinwa and the Lady Malindi Sinwa and Nato Bedroop before the Chow into Noku got the Yellow Chavi or Onyona Bechawadun. You talk about Rujiban Rukin Altner Japino and the Noku no the Tret Markala Liration Sugo Wakan never got Notal Court and Mapengal. Meet it and we do all on your what to join a lady Cindy Koyati him LTM and Naya Chapan in Janium Kedile and Fa Kepman from the Ket and Momo Samasiku.
Yella had the Gay coronavirus, Hebde Laul, Unuku Kanku Kaya, Lady Shin, Lady Mali, Ulitin and Altner David, WG, Amama, for the Kala, Iwa Lady. Warden der Lady Mali. Ewi mako WG ono hadde fi daw mabbe warde ga Lady Mali madun kala ngarbe batte jittiraka bangal golle pedo kitinta sere balle yoga feso pedo tawraka ge inyo dum ko holiti wide kadanna zu liying kadado lead shin ga Lady Mali
moi-même je demande mais jati mi hadi war golla fedde iwa washin kan barbatu mo do kan do wadde de bamako so ni ne do yettiraka warde bangal golle min jatta
wi kanko ambassadeur o de do dabare di nyaw o hebu sembe mtinama hore ana wala baddi tati hande fewde goto e goldi be makko yudo shin wardiga en
for example
and the goldi din do an ambassador wari yudo shin bo udama to makko wa i jonte idi bo yeltata e ande kese min naw torto goldi din de tawi o mo le
maison
so bangal min sire ko manide cellal e matni kumpa ju in gol fedde e do inde le fu le de cede awde min si wa holti wede goldi makko de e kanye de lady shin na goldi da no fevri yalla ibe andana kabaru malinko be gonbe to shinton kedanna michel hamala sidibe kanko woni ministre kuma ni do cellal
parce que nous avons des
min jango be to tutundira an hakkunna men e jagato kam ene en jittiraka wonde ya warta le nukule deno jango mi en kani yidde tutundirde hakkile men do kabaru
ebe michel hamala sidibe yalla patfi forati nata e kabaru yalla patfi forati ye o do kabaru o wonko dabareji larugol kum tanama hore der jipnirre aeroport international Murbukita.
Le premier point d'entrée à risque à haut risque c'est l'aéroport. Nous avons mis en place un système pour protéger
température de voir en cas où il y a quoi que ce soit
qu'on puisse isoler ces personnes-là.
Les deux de l'Afrique sont les du Maroc Nagundi Landinde nous avons fait ça à la fin de l'aéroport.
Fa kebon kabaru jamin fudu stati dum won tamani yewe odo numero ani chapande jete jagom chapande jagom didi chapande jete jete chapande jo e gono noddi odo numero via mo mere mere 37321 politindi wi de kanko noddi tedde cegum bubbe mayga gollon nodo le suudu to president o jati gollate hore mudum to wiama wadin dum won tiwti le beme ande de le jagom lewru zambi dabbe non du o modde sarede commune jagom do bomako do fa handen ka anda ka jukoyde mo hani wade de holitawe jukoyde ngaran wade le sappo e go lewru fevrier warurundo fa kedon famtar kedon mumin sendebu
yomi wo fi nawtorade bembe ande kesse suudu presidence yo dum cebum bube mayga holiti wide e fuddore procès makko avocat jeddon jinganowo mo wo fi nawtorade bembe twitter suudu presidence mo hayfino horejo lamu leydi etats-unis donald trump wide o wana neddo tayido batte ko o yambiri wargol mangal pade mawdo iran le sargongol fur avocat en jingi wide o wofi wonde dun ke en suleiman sumununtera avocat makko goto
aucun élément du dossier
la fuftawaka ele tagidi kulitoji cegum bube mayga yedi seria bangal notoral twitter presidence o goldi pardon nuku o batta mudum o notoron non bembal twitter o dan non hanno ko ittimo e golle ko be tatta non be do gede de sabe dum lati sababu o hebi notoral de ngal
fahannden kamɓe muse ngaɓe jannginoɓe jannde hakkundere kañe e jannde leli yirle leydi meɗi nde ɓe gondi e jokkitade murtere mabɓe ɓe mbile ko warta ko ɓe joƴinan pilenti jaade fewde e laamu o wattu joni ko jaɓa e huncande himmeji mabɓe ɗi hoore ko le majjon ɗiɗo kabaru juyam ɓe dokki ɗum keña wakkande ɓe jiduno e journaliste en ɓe nde fa keɓen famtata keɓɗen Mamadou Sama Sekou.
Ewi Ousmane Almoudou goto yimɓele senka jannginoɓe ɓe eɓe pelliti nawtorade kala dabareji ɗi saria yamiri yalla himmeji mabɓe ɗi nakkuncene hoore fayso ɗum nawawi latade saba babu hitande jande nde laato mere e wimako wona tan kabaru himmeji joddi yo daranade jaati neddi e noɗɗa ko jannginoɓe gondudo bonnede
mi en yeli jokkude ngo moftere golle fande laamu o tabbi saria ɗum woni article 39 komin tewtata so ɗum laatoto sababu gadɗen hitande nde foo tawi min janggay noon ɗum waɗirte ka ɗum laatoto saabe buubu sisi soko gonga kay miɗo yiɗi holitinde wiide miɗen lallini yettinde ha ɓongo
so bangal kanko Sambou Diaƴe fofana goɗɗo yimɓele syndicat o holtiwide yama jaati ɓe nodda laamu o e saria e wima ko laamu o na sali huncande hoore ngulɗo sariawol saabi e wi kamɓe laamukoɓe ɓe yo rafi jogade kalisi kaɗanna ko o sefi
caggal feere murtere golle syndicat en ana mbawi wonde kulleji kewɗi goɗɗi hono sitingaji batongaji majere e ko heewi ka so ɗum iwi hen ɓeɓe mbawi ɗum naɓude kabaru ndu yeeso suudu saria yella iɗum wajjibina laamu o tabbude talki
saria syndicaji jannginoɓe 15 octobre hitande 2016 na gondi e mutere golle baɗɗe sappo e nayyi fuɗɗuɗo gila ñande nogay e go'o lewru janvier ƴaɓɓino ndu ɓe koltiwide ɗum mutere wonde na wondi lanndinede nde balɗe nogay ande fuɗɗude ñande sappo e jeɗɗi lewru février yaade fa sappo e tati lewru mars hitande 2020
wattu joni festival koɓnodir sirle niger kawrtal muɗum sappo e jeegoɓal ana wondi e wadde nokku noddirteɗo segu wiyama kamɓe joyno utilaji wonɓe tonɓe so woɓɓe kolliti wiide utilaji muɗum kewi peppe yimɓele won hollitimɓe wiide fa hande yimɓele ɓe kewayle nokkule muɗumen ɗe fa keɓen famtade keɗɗen mumin sendebu
segu hotel ngaji keɓɓitorraji basiji hitande 2012 fe so tawi kambar festival o wonko yokaɓe heɓata hen e wi adama trawre gollowo hotel goto o holliti wiide kambar festival o ɓeɓe keɓa keɓe mabɓe lewru goto
samburuji amen ɗi hakkude ujunaji joyi e ujunaji jeɗɗi sambru goɗɗo dow ɗiɗo yo ujunaji sappo ngal ɗo kawrtal nafamin sanne bonandaji eko nande muɗum e tawde foof saabi jamara nde na felliti hinnade ɗum
e wi jon e hotel yokaji kay nafa mawɗo ɓe keɓata e finatawa lollirɗo festival sur le niger ka ana hani ɓe nawtoro ɗum yalla client yogaɓe ana garta caggal mum keɗɗen moussa fofana jon hotel goto ton kañe keƴaɗo ɗiɗo ɓal fedde jon e hotel en e restaurant ngaji
yira amen yo yimɓele ɓe gara ɓama chambreuji ɗi e dow bawɗe mabɓe nder kala hôtel mine humpita dow kala imadraji hôtel ji seguɗi yalla pada fe ɓe jedda saria ka ɗo yila kay mine mila ilati saago amen ha joji mawɗi bamko ɗi foof ga seguɗo woni wakkati joni o
caggal basiji hitane 2012 gikke hôtel ngaji segu dow batongaji atelier e séminaire ngaji fawi
bangal hôtel ji amen ɗi kay ɗo min goni hinnade ɗi sato miɗen keɓa yoɓude coggu courant ngaji ɗi sato ti allaji taccugol courant maɗum yoɓugol usuruji ɗi
farde dabare heɓɓe kambar yirware gollirɗe nde yo jon e hôtel ngaji daronto kabaru denagu nokkule mabɓe ɗum saabi ɓeɓe darda e laamu o faababe bangal mum
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sigrabe ñen lo ñen le kreduuji to en puddiran do an songo do ko yaata ciudi temetete chapande jetti wattu jono kanyen pabira ton ñamduuji wabbe o do golle yo fedde no detta pam wonde le leedi meden di si durute ngardam faado yoro sodo ampul ngay ko no detta lampadere ko holi tan wer ko yaata noga kanyu watta no ko no dirte do kuri le lamu yoro so o wattu jon di do ampul ngaji ngattam le ciudi ekol gondi ton di kanya fa yotto suudu mere suudu kuma do goddo to fa yotto yo duddum won do oje forem be gondi e dakar ko be ngatti le enana bado milioji no kay cfa garanti minire gawo kanko joko horeje fedde banki mo noddirta bendiato gawo to hecci kenya dun altinere wiama yonki makko harbaato yimbe le join kaborde kanyi en dehi so karbo yito yonki makko eden duo yo tom bura mo ga secret lo kadde ten betane do kabaruji meden dimi juuti on sanne do bawdon tarede le malife mangal mo do holliti ndi defat bi efe no ko fa hande on andirdo no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam.